the best melody.
Come on.
mashani mwa
baguma
tanga itawe kama
baba guma
wewe peke na watoto wa
baguma
na patani sika imkono ni mwa
baguma
acha kujua umekosa raha
baguma
sasa mama peke bali mzee
baguma
na unapenda choko choko
baguma
acha masio Simani kamone mama Kefo bicha Raja mukondo zima mzikwe Sige kwa mashausi Vila mama Hata wasinge pika mpokoche
Vila mama
Nombale utikukumbushe
Tamani ya mama
Kama memkosia kamo mberani
Wako mama
oh Mama
Sifu jike moyo mama
Utaisha mashau
Sifu jike moyo mama
Chakwino the
Sikujike moyo mama
Wala nita supo uma
Sikujike moyo mama
Hata kama mama yako kiumbe ndogo
Kwa
tambulisho wazazi wako Eti kisa mama yake Ni maskini